Polisi wachise kutera negali la metro ni koso mtandiso yeweso melolikolo junior school kayunga mwachiso town council. Kubie kusa kufa kwa omuizo wechivine chokutana agambi wakwe imbamu ogwa kabugu. Omugenzi kiseka John Terry, wemiyake kuminayena asangidwa kumulaba mchisulo chabaizi. Ayogerera polisi mukampala ne Milano Rachel Kawala, agambi intibacha anu onyeleza.
Nga omulambo gw'omugenzi gutwaliddwa emulago okugwekebejja nga tutandise okunoonyereza ku nsonga eno ng'era tukubiriza ab'amasomero abazadde n'abakuuma abaana bw'olabawo enkyukakyuka mu mpisa z'omwana wo tegeezeeko bw'olaba nti omwana wo yeyawulayawula nnyo ku banne tutegeezeeko oba funa omuntu omukugu asobola okumuyamba okusingira ddala olumu wabeerawo sayinzi eza depression mu baana